kulan isxuguraysi ahaa isla markaana looga hadlayay arrimo dhowr ah oo inta badan ay ka soo qayb galeen culimada magaalada Garissa iyo gudoomiyaha dawladda dhexe u qaabilsan arrimaha nabadgelyada ee dawlad goboleedkan Garissa ayaa lagu qabtay Garissa culimada oo ayagu shirkan soo qaban qaabiyay iskuguna yimid ayaa waxyaabaha inta badan xoogga saareen waxaa ka mid ahaa sidii ay u wada shaqayn lahaayeen wax walba oo dhibaato u keeni kara bulshadana looga hortegi lahaa qaar ka mid ah culimada oo warbaahinta la hadlay kadib markii uu kulankan soo dhammaaday ayaa inagu warbixiyay qodobadii ugu muhiimsanaa ee ay ka hadleen.
Garis taqriiban ilaa 60 ka tirsan ducada iyo culimada ayaa ka soo qayb gashay. Qasadkana wuxuu ahaa inaan un ka wada tashanno waxyaalaha dacwada ku saabsan degmadeenni iyo ma aragtay caamatanba. Qasadka weynna mas-uuliyadada weynna waxay ahayd sidii mujtamaceenna aan ma aragtay aan ku wanaajin lahayn mujtamac ammaan ah oo wanaagsan sidii lagu heli lahaa ee culimada ka tashanaysa, khaasatan waxa weeyaan haddana culimada dowrkeeda mise kaalinta ay ka qaadanayso sidii ay ku islaaxin lahayd mujtamaca. Taas ayay ahayd maaragtay haldhigga kulankeenna maanta.
Aad iyo aad u weyn ayay u leedahay dacwada inay sidan oo kale dowro iskugu imaado oo mataqaanaa mashaakisha dacwada hor istaagayso iyo caqabaadka jiraan iyo maaragtay dhibaatada magaalada ka jirto la isweydiiyo oo laga mari dhaliyo oo arrinta ayada maarata laga shaqeeyo waa arrimaha ugu muhiimsan. Marka waxaan dhihi lahaa aniga maanta dowrada meeshan lagu qabtay qabatay hay-adda xisaan aad baa loogu najaxay, nataa'ij qiimo badanna way soo saartay. Waxaan ka hadalnay sidaad ogtahay tarbiyada, mukhaadaraadka, waxaa kaloon ka hadalnay maxaan ku yidhaahdaa al-amru bilmacruuf wannaahyi cani lmunkar, maxaan ku yidhaahdaa mashaakilka magaalada ka jiraan caruurta iyo shabaabka halaabayeen, caruurta oo tarbiyadooda la hagaajiyo, dacwada dadka ducaadku midoobaan oo hal ahaadaan oo dhexdooda khilaaf laga ilaaliyo ayagoo waxay samaynayeen hal meela ka ambaqaadayeen oo marta isla socdaan oo hal mid ah inay dacwadii halkaa ka tilaabaqaadaan.
Mukhaadaraadka wuxuu ka mid yahay munkaraadka jiraan muxuu ahaayay faafahayo aad buuna u saameeyey da'yarti iyo dhallinyaradii, aad buu u saameeyey isagoo noocyo kala duwan ah. Waagii hore khamru unbaa maaragtay hebel khamru cabaa iyo hebel qaad iyo unbaa la dhihi jiray, laakiin intaasoo nooc oo mukhaadaraad leh oo caleen leh oo kaniin leh oo irbad leh oo yacni noocyo fara badan oo hataa kuwa la shuminhaya leh ayaa maaragtay ay suuqa soo galay. Marka arrintaas khatarteeda ayay leedahay, way baabi'in mukhaadaraadka meesha uu soo galaa waa rijsi. Ilaahay rijsi buu ku magacaabay, innama alkhamru walmaysiru walansaabu walazlaamu rijsun min camali shaydaan.
Dhankiisa, gudoomiyaha dowladda sare u qaabilsan nabadgelyada ismaamulkan Garissa, Master Boys Churotija, ayaa sheegay in mukhaadaraad badan la soo geliyo magaalada ayna la dagaalamayaan sidii loo baabi'in lahaa.
Drug and substance abuse, sheikh ametaja hapa vizuri, tuko na hiyo changamoto na nataka niwahakikisheni kwamba tutang'ang'ana. Juzi tumeweka kikundi ile ambayo watapambana na hawa na tumeanza kufanya operations na nataka niwahakikisheni kwamba hiyo itaendelea. Tume map areas ya Winston na sehemu zingine ambao tutang'ang'ana. Tumeuliza DCI na hiyo ni inafuatana ile kikao tulikuwa naye jana ya machiefs pamoja na regional commissioner na wakubwa wa polisi. Na kwa hivyo tumeomba DCI itume anti-narcotic team ambayo watakaa hapa ili kujaribu kuchunguza. Iko bangi ambayo inatoka Moyale inakuja inapitia upande wa Isholo inakuja hapa kwetu, na hata tumepata information ile magari ambayo inasunguja. Kwa hivyo hii bangi lazima tuisimamishe kwa sababu inaharibu vijana wetu, na inakuja inaenda mpaka hata Dadaab. Tulienda Dadaab Kagera tukakuta kuna maduka ambayo jamii fulani ambao wanaendesha vile sheikh ametaja hapa, wanauza mkuka pamoja na hiyo bangi pamoja na madawa mengine, na watoto wetu wanaharibika. Na kwa hivyo rise ya crime ikiendelea kuwa juu, hatutakuwa na amani katika society yetu.
Bishar Ahmed Dakane, Warbaahinta Star, Garissa.